Ensonga balese okusooka tubuuzaako ate n'okutwanjulira ekibiina ekya NUP awamu n'ekisinde ekya People Power. Twogedde ku nsonga nnyingi ez'omuggundu era olusinkana lubadde lulungi nnyo, naye kye nsobola okubagamba abamawulire nti mu bino byonna byonna nsaba bannayuganda bonna okutwalira awamu beenyigire mu nsonga z'obweggwanga ate bawe bonna abali mu lwokaano lw'ebyobufuzi omukisa okubawuliriza n'okubabuuza bye bamanyi ne bye batamanyi etuuka ey'akalulu babe nga balonda. Tujja kusaba abalina obusobozi era abaagala mu nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga lyaffe lino Uganda. Mbebaziza nnyo olw'okuba nti basobodde okukunga abavubuka ne bannayuganda bonna okutwalira awamu okuba nti beenyigirira mu by'obukulembeze bw'eggwanga lyaffe lino. Nyongera okumwebaza era okumusaba agende mu maaso n'enjiri ey'okugamba nti ebyobufuzi abantu babyenyigiremu naye nga bakuuma amateeka, babyenyigiremu babeere nga bya ddembe.